Oli mulungi Vanessa bulijjo, omulungi Vanessa lwalero. Oli mulungi Vanessa bulijjo, omulungi Vanessa lwalero. Nakusindikira ebirabo n'obikasuka ng'ensala wanzijeka owooli notawanyika ng'ekyo kyamenya omutima nange gwe gukutika nze wankuba oluyi Vanessa sirikitira nataka uwe upande wangu onasumbuwasumbuwa mimi nitakuwaidi nitakuwowa oluswahili lubuze jangweka oli mulungi Vanessa bulijjo omulungi Vanessa lwalero Vanessa bulijjo, omulungi Vanessa lwalero. Nakusanga n'emikwano gyo luli ekiro, we wapitako wambuza luli otulo. Nakuyita Vanessa bamise ero, ekyava gy'oli wankubazi igino. Oli mulungi Vanessa bulijjo, omulungi Vanessa lwalero. Oli mulungi Vanessa bulijjo, omulungi Vanessa lwalero. Njagala nkutwaleke Ulaya mu America, wale nkutwale Kongo Kongo muba China. Njagala nkukomewo waneno mu Afrika, kulayirira Vanessa nja kubikola. Nataka uwe upande wangu onasumbuwasumbuwa mimi nitakuwaidi nitakuwowa oluswahili lubuze jangweka.
Vanessa Challenger mumazi.